take o te tai tokerau. E haere ake nei ko ngā karere o te wā, nā wātea me te māngai pāho o te pūtea tautoko.
Tēnā koutou katoa, ngā mihi o te wā. Koe nei te rā tuatahi o te noho pūreirei no muri iho i te taunakitanga te kāwanatanga kia piki ake tātou ki te reanga rāhui tua whā. Ina pōra i whakatau ai kua hopukina e tēnei tāngata i te hua hou o te mate COVID-19 Delta. Ka mutu e whā o ōna hoa kaimahi kua hopukina hoki ki te mate COVID-19. Hei tāpiri atu e rua ngā kēhi anō kua kitea i Wainganui i te Hāpori, ko tahi o Aua Hunga he kaiako i te kura o Avondale. Ko ta paina ake e te kāwanatanga ko te katoa o taua kura e whakapono ana he close contacts. A ngā rangi kei te heke mai e whakapono ana ka piki ake ngā tatauranga o te hunga kua whiwhia ki te mate COVID-19. E a tarangahau tonu ai te kāwanatanga ki te orokohanga mai o te hua ki tō karauna nei ki roto o Aotearoa. I runga no i te mōhio e hara te tangata no nahira te tangata tuatahi i whiwhia ki te mate nei. Ahakoa e ā mai mai ana ngā uri o te tai tokerau ki o rātou whānau e noho ki tā makima kaurau e ā ki ana kia noho haumaru ki ngā kainga. I whakatūria i te rānei i ngā ārai tū watawata ki te tonga o whāngārei kia kawa e peka mai aua hunga ki roto i te tai tokerau. Ko te manako nui kia noho ki roto ki ngā kainga kia kawa e horapa ai i tēnei mate COVID-19. I roto i ngā pūkōrero o te rānei ko taunaki tia e te perimia me mau ārai kanohi i a koe e putana i te whare ki ngā toa hokomaha whare pēni hinu hoki. Kia tahuri ake ki ngā kōrero mo te rongoa ārai ma te Pfizer. Kua whakakāhore te tukunga o te wero Pfizer mo te wenerei me te taite e heke mai nei i runga no i te hihia kia kaua. E whakamorearea ake i te tukunga o tēnei wero ina kei a tētahi tangata te hua ki tō karauna nei. Neke atu i te 1,600,000 tāngata kua whiwhia i te wero tuatahi mo te mate nei. I roto ake i te tai tukerau anahe 92,000 ngā tāngata kua whiwhia i te wero tuatahi. Ko te tumanako i ngārangi kei te heke mai i te whakawhānui ake o ngā mōhiotanga mō ngā kihi i Wainganui i te Hāpori ka whakangāwari ake ngā taumahatanga ki runga i a te motu. I tēnei wā kua tārewa tia te kāwanatanga i runga i te whakatau kia tārewa tonu tēnei noho pūreirei. Engari mo tēnei wā e toru ngara mo te whānuitanga o Aotearoa atu i a tāmaki makaurau me Waiaua. Mo te roanga ake o ngā kōrero, mo te hua ke tō karauna, tēnā whakapā atu kia COVID-19, ira GOVT, ira NZ, mo te roanga ake. Nā kātia ke rā ngā kōrero i konei e hoa mā atu i te reo irirangi Māori o te hikua teika ko Daphne Popatāhau e tuku mihi haumaru kia koutou katoa, noho ora mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamālama.
He mea tautoko
nā te Māori.